Nimetosheka, nimeridhika nawe, amore bebe, amore de, amore de. Umeniteka, umenishika swe, amore bebe.
Nikamani mwona bala, mwezi mchana, nikikutazama, mana mzuri sana. Tena, twaendana, kanifata mi kawakata, basha kufata we ukawakata. Mwingine ya simshuhudie, atekani kone, na roho yangu itulie. Cause you so special, special tuyenge kesho. Kesho yenye vicheko, cheko furamate. Kamani muna bala, mwezi mchana, nikikutazama, mana mzuri sana. Tena, twaendana kanifata, mi nikawakata, basha kufata, we ukawakata.